Okay. Yule kupiga stories za watu niko show you piga stories zako. Waona ndani niko underdressed. Juu nimevaa half coat sai wengi wanaomba kili yangu. Ingekuwa na subtitles na road to success inakuanga always under construction. So niko in good terms na Mungu. Na yeye unipa passion. Nilikuwa natumwa duka nikiwa mtoi na unanifaa sana. Mwenye duka alikuwa na smile. Juu nilikuwa na stama. Kindness unaona kipofu na usikizo na kiziwi. Nataka nione faa. Narukia passport gigiri sababu nina goals in life but wanazishika kao rigi. Niliambua shoka ndogo wangusha kubwa mti. Na kifo tu ndo ineza tibu upumbavu. Niko na bidile ya mchwa, sijui kandyo zinanikula kichwa. Na si plan kuacha walimu soon. Wengi ya watatichiwa, mabenti watadichiwa. Before walikisiwa, hakuna haja haraka. Unless unafuata nzi. Baba aliniambia kaa chini, nikufunze kipindi. Jua inaipanga moon, na skeja ilipa deni. Nililanyo leso nusu, jua likuwa mekalia kreti. Na ma hiccups, zile za sun. Wengi ya watakuachilia wakati utasota. Hata ndevu yako ikishika moto wengine wataiota. Ati nisiwai steal maganda ni pill. Na more so nisi try ku reinvent the wheel. Nirudishe sufuria na kile niliomba kupikia. Nina roundi ndogo leo watu wangu walaikipia. My fans are ready to die wananiimbia adisia. Sikudanganyi ready to die siti na wapandisia. Yeah, mama aliniambia chamchembi, chamchendi, go ganda. Na mso mama, atimo tomorrow gi ayu, bogada. Soli wacha kuni assume, nikechitinde adu mtomu. Na product ya ulimi yangu inauzwa Khartoum. Ni kweli Mungu alishindwa kuchora zebra, the rest ikawa punda. Usi advertise shida zako, hakuna mtu atazibaye. Na wala watazibaye watazieka FB. Na watajidai unang'ang'ana kumpenda adui, rafiki umshughuliki. Na wengi wa asa ni make sense only April 1st. Wezi walika kwangu hivi karibuni, na nikiwalika nafunga bafu ndo sidunge kifungu kwa sabuni. Natoka Islando wa ujua ability za waone. Believe me, sofa set na fridge itatoshea kwa pochi. Na watapita na smile jirani ata why not. So opportunity ugonga mlango, temptation uivunja. Na wezi umwa na tumbo ukiswalo pride yako.
Ah, yeah.